Sheet and the Beats.
Tisijua shatsonga takila skulire mwansoma na maba. Na wamini sona kakila shtruwitsa wami wifanya. Unifanya daba na tule juru nutulia yangu mahaba. Sha unirende geze na mali zangu zaili wanatua mwenze. Uja univenze ata umwiso unilese. Uja unileze tatila biambata weke. Uja univenze ata umwiso unilese. Uja unileze tatila biambata weke. Wakina da chifaria neza kumale nerumia. Chama sikini de mabaya, yeshonga miyao de pia hao. Wangino da chifari yao, nesangu malini rumi yao. Chama sikini de mabaya, yeshonga miyao de pia hao. Na muhambia ulishe sinkalizi, wakujani ya uritama hizi. Tielewa yotangu ya malezi, imana wa imauni hizi. Usijirenge mchuzi, nitakusholo na mvure mizi. Tihumu tatifusu mizi, na morongo wariti sinayezi. Kwa kashintu sabu umaizi, weta hau niremeni ruwezi. Na yangu nguvu uibarizi, be shakalafu baura ntrazi. Kwa kashintu sabu umaizi, weta hau niremeni ruwezi. Na yangu nguvu uibarizi, be shakalafu baura ntrazi. Mwakina na chifari yao, neza kumali ni rumi yao. Chama sikini de maba yao, yeshonga miyao de pia hao. Wangino da chifari yao, nesangu mali ni rumi yao. Chama sikini de maba yao, yeshonga miyao de pia hao.